thanks to God because of this beautiful moment that the Lord has given us. John.
Ndiyamike soto ambuye jifuwa aja nyengo ninta wins minimum guati basa.
This is the day that the Lord has made.
Iyemu disikuli nali minimum guanali bangira abu.
We celebrate and rejoice in it.
Odeno dikondwe na ndikusangala la maichi.
We have been in the book of 1 Peter chapter 1.
Takala tutili mbuku la wani Peter mudo yambao.
And we were in verse number 4.
Ndipo tunali mu ndimege yachina iyo.
Whereby we saw about the incorruptible inheritance.
Pamene timaona zacholowa tosavunda.
The only inheritance that even inherit by Christ alone.
Cholowa chokacho chomwe chinasungidwira tu iwo amene ndosankhidwa mwa Yesu Kristu Ambuye.
The inheritance that is undefiled.
Ndiro cholowa chimene chosawonongeka.
It is never faded.
Ndipo chimene chosafota.
It always flourish.
Koma kuti nthawi zonse chikhala chikukula kapena chikuphuka.
It is God himself who flourish it.
Ndi Mulungu mwinitu amene amachithira ichi.
Nobody can compromise on it.
Ndipo kulibe munthu wina amene akhoza kusokoneza pa ichi.
Verse number 5 of 1 Peter chapter 1 says.
Ndemu ndimeke ya 5 yosopano ya 1 Petro malemba akuti.
Who are kept by the power of God. Who say, and those have revealed in last times.
Amene mosungidwa ndi mphamvu ya Mulungu mwachikhulupiriro. Kufikira chipulumuso chokonzeka kuvumbulutsidwa nthawi yosiriza.
Here there is lots of things that are serious.
Apado pali zinthu zambiri zimene timafunika kuziyang'ana kwambiri ndi chidwi.
It says are kept by the power of God. Meaning the saints, the remnant, are kept by the power of God.
Ndiye mmene akunena kuti amene musungidwa ndi mphamvu ya Mulungu kutanthauzatu kuti iwo amene ndi otsalira amachita kusungidwa ndi Mulungu mwini.
The use of the power of God is to keep the remnant safe.
Ndetu cholinga cha mphamvu ya Mulungu kapena ntchito yake ya mphamvu ya Mulungu ndi kuwasunga iwo amene ndi otsalira aja kuti akhale amtendere.
They said that they are kept by the power. It means there's nobody lost, nobody snatched by the devil. They are well kept by the power of God.
Ne agamane na kuti pali kusungidwa ndi mphamvu ya Mulungu kutanthauza kuti palibe amene akutayika, palibe amene akhoza kusokonekera pamene pokoma kuti wonse ndi osungidwa bwino ndi mphamvu ya Mulungu.
I said that the power of God keep the erect self, which means nobody can be snatched by the devil, nobody can get lost to eternity, because the use of the power of God is to keep themselves to be at a safer place.
Ndiyo akamala nkhula za kusungidwa bwino ndi mphamvu ya Mulungu zikutanthauza kuti palibe munthu amene akhoza kutayika kapena kukwatulidwa ndi Satana mdierekezi, koma kuti iwo amene ndi osankhidwa amasungidwa bwino ndithu pa malo oyenera.
When Christ was coming into this world, it was for the reason to die and to take those that are his to himself, so that they could be inside Christ, he kept safe.
Ichitu nchifa chake Ambuye Yesu anabwera mdziko lapansi nkuzafa pa mtanda paja ndi cholinga chonena kuti akawatenge iwo amene ndi osankhidwa ndi kuwayika mthupi lake la Yesu Khristu kuti akhale otetezedwa.
The dying on the cross was the correction or the corrective of the saints into the body of Christ so that they should be saved.
Ndiye ifa yabamtandayambo yezu nchido yake inali kukasonkanisa iwo zamene ndiwo chimawasankhidwa kuti akhale mtipira Yesu Khristu kuti atetezedwe.
Once Christ says about the church to be fallen down and being rebuilt in 3 days' time.
Abantu pamene ambwe anthawi nayake ambwe Yesu analankhula za kugwesedwa kwa kachisiko komanso ndikuzam'manga kwa masiku atatu.
That was about the death of himself.
Is it anali kulankhula za ifa yake?
But with the reason that if he is dying and is being raised, the church has been built. So the erect are in safer side because the site are being tabernacled by God himself.
Ndetu pamene Yesu Khristu amafa pa mtanda ndikuuka kwa kufa kunali kukagwesa komanso kukadzusa kachisi wake ndikumsunga bwino chifukwa izizi zinkaoneseredwa mongaso mchipangano chakale zimakaoneseredwa monga kachisi amene makaoneseredwa mchipangano chakale.
So how does the power of God keep the erect? The Bible says through faith unto salvation.
Ndeno mkumandisono mphamvu ya Mulungu imawasunga bwanji bwino iwo amene ndiwo chimawasankhidwa malemba akuti tikupitira mchikhulupiriro ndi chikulumuso.
It is the faith unto salvation that one justified.
Ndeno ichi chikhulupiriro choloza ku chikulumuso chimene wina akulungamisidwa nacho.
Because by faith we are justified. The question might be where does this faith comes from? And who is this faith? This is Christ Jesus, a gift from God. He is the faith of us that makes us to be saved.
Ndiye kumanena kuti kodi chikhulupiriro chimene chinchiyani nanga chima nanga ndani chikhulupiriro chimene chitu ndi Yesu Khristu amene anapasidwa kwa ife monga mphaso ya chikhulupiriro ichi.
Which means we are kept by Christ Jesus. That brings salvation unto us, and we are saved freely by what him does on the cross.
Kutanthauza kuti tikusungidwa ndi chikhulupiriro chimene chitipereka ife kwa Yesu Khristu, iye amene anatifera ife ndi kutipulumusa kwa uleri pa mtanda pake.
Because the Bible says in Hebrews chapter 11, verse number 6,
Fatikamana malemba mbuku la Hebrews chapter 11 ndi maika ya 6 ya manena kuti.
Verse number 6 it is, but without faith it is impossible to praise him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.
Koma wopanda chikhulupiriro sikutheka kumukondweresa Mulungu, pakuti iye wakuza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti aliwabwezera mphotho iwo akumfuna iye.
So it is that faith that makes one to praise him.
Ndiyetu ndi chikhulupiriro chimene chocho chimene chimampangisa munthu kuti akhale kumukondweresa Mulungu.
Verse number one tries to interpret what is faith.
Pamene mukamaona ndimeyo yamba ya Hebrews 11 yo akuyesa kufotokozera bwino kuti kodi chikhulupiriro chiyani.
Because it is saying faith, now faith is the substance of the things hoped for, the evidence.
Koma chikhulupiriro ndicho chikhazikiso cha zinthu zoyembekezeka. Chiyesero cha zinthu zosapenyeka.
I remember the preamble time when I was in Pentecostal. I was teaching the people or preaching to the people or telling the people that they should have faith so that they can inherit the kingdom of God.
ndikumbuka bwino nthawi imene ndili ku chipentekoste mbaphunzisa kuwazindikirisa kuwawuza anthu kuti akufunika akhale ndi chikhulupiriro kuti athe kulowa mu ufumu wa mulungu.
But if one asks me what the faith, I was just saying that just believe.
Komano munthu akandifunza tsono kuti kodi chikhulupiriro nchani, ndiye ndimamuza kuti ayi iwe ungokhulupirira basi, ukangokhulupirira basi ndiye chikhulupiriro chenecho.
I was even proceeding by saying that you should believe, and started saying if things are going wrong, but try to say that they are right.
Ndimathoma pitiriza kuti tikamane nadu za chikhulupiriro iwe ungofunika ukhulupirire kuti ngakhale zinthu zikuoneka kuti sizikuyendera bwino uzingomva kuti zili bwino basi.
So even when you are sick, you should say I'm okay while you are sick. I will not drink drugs. I'm okay. If things are not going well, you don't have food, just say I'm having food.
Ndiye kumawuza zona kuti unotakhala kuti iwe ukudwala. Iwo zingonena kuti ah ndili bwino bwino ine sinkudwala. Iwo lotakhala kuti ulibe chakudya, uzingomva zona kuti chakudya ndili nacho.
What I understand is that the beds without beds is baseless.
Komato chimene sili maziko anchonena kuti maziko amene alibe maziko ndiwosakhazikika basi.
Which means I was thinking that I'm preaching while I'm basing my base on baseless foundation. That is unbezzled.
Zomwe ndimaona ngati kuti ine ndikuganizira ndikulingalira zinthu zokhazikika nkumaona ngati zinthu zikukhazikika pa maganizo anga amene ndiwosakhazikika ndipo palibenso zimenezo.
But here the Bible is saying that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Komano apa malemba akuti chikhulupiriro ndicho chikhazikiso cha zinthu zoyembekezeka, chiyesero cha zinthu zosapenyeka.
So here I can conclude by saying Christ is the faith.
Pamene pandikoza olankhula momveka bwino kunena kuti Yesu Khristu ndiye chikhulupiriro.
He is the faith.
Iyeyo ndiye chikhulupiriro.
That's why Romans chapter number 10 verse number 17
said. Ndifaya tikamaona mbuku la Roma 10 ndimeka 17 wamalemba akuti.
So that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
Chomwecho chikhulupiriro chidza ndi mbiri, ndi mbiri idza mwa mawu a Khristu.
I can conclude by saying faith is Christ.
Vaso ndikhoza kusindikiza kuno kuti Yesu Khristu ndiye chikhulupiriro.
And verse number 10 says, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
Chifukwa mudine ya teni ya Lomayo akunena kuti pakuti ndi mtima munthu akhulupirira kutengapo chilungamo, ndi mkamwa avomereza kutengapo chipulumuso.
So it is the faith, it is the believing that makes one to be righteous. Now I don't say that it's Christ that makes one to be righteous.
Ndero ndikukhulupirira kumene kumampanga munthu wina kukhala olungama, kapena tingonena bwino kunena kuti ndi Yesu Khristu amene amampanga munthu kukhala olungama.
So the use of the faith, here you can say the use of Christ is to justify those that are his. It is to save those that are his. It is to sanctify those that are his.
Ndikuzwa nena bwino kuti chikhulupiriro chimene ali Yesu Khristu ntchito yake tu ndikulungamisa iwo amene ali ake, ndikuwapulumusa iwo amene ali ake, komanso kuwayeresa iwo amene ali ake.
We have been sanctified by the blood of Christ Jesus.
Ifeyo tu tinapatulidwa kupitira mwanzo wa Khristu Yesu.
We have been justified by the blood of Jesus Christ.
Ife tinalungamisidwa kupitira mwanzo wa Yesu Khristu.
we have been saved by the blood of Jesus Christ. The redemption is of the Lord and is of Christ. That's why when we go back to 1 Peter chapter 1, verse number 5, says, who are kept by the power of God. Here we can say, we are kept by the power of God through faith unto salvation.
Amene musungidwa ni mpangu ya Mulungu olotikoze kutenga kuti amene tisungidwa ife tikusungidwa ni mpangu ya Mulungu mwachikhulupiriro kufikira chipulumuso chokonzeka kuvumbulusidwa nthawi yonse.
Kept by the power of God, which means we can never keep ourselves. We are kept by God.
Kusungidwa ndi mphamvu ya Mulungu zikutanthauza kuti ife sitingathe kudzisunga pa ife tokha koma tikusungidwa ndi mphamvu ya Mulungu.
What we are now because of God. Which means we can do nothing in our own or on our own or with our own purpose without God. Everything that we are having is freely given by God. Life is freely given, and everything is freely given. That's why when they say kept by the power of God, it means we are completely undependable on our own. We are depending on Christ Jesus alone.
That's why
Apostle Paul says, I can do anything in Christ who strengthens me. I can do all things because he kept me by his power. But if he left me to myself, I am undone. I can do nothing on my own. So, kept by the power of God, which means we are fully depending on God. We have got nothing that is of our own. So the sentence proceeded by saying, let me just read the whole sentence of 5. You are kept by the power of God through faith and for salvation, led to be revealed in the last times.
Mchufaleke mkamamba ndime ya kuti, amene musungidwa ndi mphamvu ya Mulungu mwachikhulupiriro, kufikira chipulumuso chokonzeka kudzavumbulutsidwa nthawi yosiriza.
So the last sentence says, led to be revealed in the last time. So here again, there is two things that we want to see. Number one, led to be revealed. Which means it is revealed because it is already led for it to be revealed. Now, when we are talking about revealing, it means it was once hidden.
then the amount of Fumble Sazim, who don't know what is in as a beast with having that.
You can go, you can move, you can do whatever you can, but you can never see it if the time is not led to be revealed.
Utakuenda kwa kupanga china chidi chonse, kwa mano sunga chone chidi chunga, ni hawa yake yoti chumbu msige sina kwane.
One of them is Apostle Paul, on Galatians chapter 1, verse number 13.
Mozo wa yodu ni mtumi Paulo, amena kula mkulido mbuku la vera, Galatia wea mba yodu mege ya 13.
Whereby it says, for ye have heard of my conversation in time, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it.
Pamela kuti pakuti mudamba zamakhalidwe anga kale mwachiyuda kuti ndinalondalonda mpingo wa Mulungu kokosa ndikupasula.
Here is what Paul was doing before the scriptures were revealed, or before Christ revealed to him.
Abara kulankhula za chimene Paulo anali ndi zimene amachita nthawi imeneyo Khristu asanatavumbulusidwe kwa iye.
This is whatever a person does if the scriptures are not yet revealed to him.
Momwe mwazo ndi mmene munthu wina aliyense akhoza kuchitira ngati malemba sanavumbuluse Khristu mwa iye.
Verse number 14. And plofted in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.
Unfortunately, we are good in the body now. Bosa and the so Bola Majuda, ambidans in Kuanga, Mantun Wanga, the bond in Akara, Wajangu Koposa, Bamiambo Yamabuanga.
Being exceedingly zealous of the traditions of my fathers. This is what happens to the one the scripture is not yet revealed.
Ukala na wadu makaribi achangu, ukala ndi changu ba ajaba ntundu wake, mene mwondi mene, mundu wama jitila nga tutenga wule suna funguruge mwa iye.
I remember last week people were busy doing the rituals of their congregations, saying that they are on Easter, remembering the death of our Lord Jesus Christ.
Ndikumbuka sabata la bidali tu anthu analika alikiriki kukhala ndi madongosolo awo okondwerera kuti monga mwa chipembezo imfa ya ambuye wathu Yesu Khristu.
When you're trying to see them how they are doing, you can see the seriousness of what they are doing, looking like they are doing the right thing, having a zealous, very exceedingly, but with an ignorance to the truth or the scriptures.
What in Kamawa ona mena majidi rado abaone kaputa ndota nganiwa okala ndi changu bazimena kutita zozoni kangati kuti akuzindikira chirungamo osaziwa zonena kuti iwo sakuzindikira chiona kuti chini chini cha Mulungu.
This is what the religions does on the things of God. But thank God if the scriptures has been revealed to you, because you see the beauty of our Lord Jesus Christ and start understanding the scriptures according to the way the law God purposed it.
Umarudu wangu ya mika ni Mulungu, ngati yu ndi mozi wayo wamini utenga kunao na kumbuluka mwayo, mwayo, ndi kuti munayamba kumva ndi kusatira mawa Mulungu monga mbele Mulungu yana zikonzera kuti zikhale chocho.
Because verse number 15 says, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace.
Chifukwa, ndi mega 15 akuti, koma pamene pada kondoresa Mulungu, amene anandipatula ndisanabadwe, nandiitana ine mwachisomo chache.
Number one, it is when it pleased to God. And after this pleased God, he separated the elect from mother's womb.
ndipo patatha kumkondweresa mulungu choncho kenakoti anawapatula ochimwa osankhidwa wawo kuchokera mʼmimba mwa amayi wawo.
Thirdly, he called only those he separated from their mother's womb because it pleased God.
Ndipo chachitatu anawaitana iwo aja amene anawapatula kuchokera mʼmimba mwa amayi wawo aja chifukwa anamukomera Mulungu.
Last, the fourth one, it is done by his grace.
Ndipo chachinayi chimeneso nchomaliza zinthu zonse zikuti zinachitika monga mwa chisomo chachi.
So the last verse, the 16 says, to reveal his son in me, that I might preach him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood.
Chifukwa mukaona ndimeke ya 16 yomaliza kuti avumbuluse mwana wache mwa ine kuti ndimlalikire iye mwa mitundu pomwepo sindinafunsana ndi thupi ndi mwanzi.
This is preaching Christ without compromise.
Ukuti ndiye kulalikira Khristu yekhayekha osasukoneza.
Preaching Christ without conference.
Kumwalalikira Yesu Khristu mosachita kukambira naye.
Because I remember that preamble time we were even using the word conference when we are meeting for the glory to the glory of the Lord without knowing that saints never confer, they just meet to the better to the glory of our Lord Jesus Christ.
Ndikumbukira bwino nthawi imene ndili ku chipentekosti nthawi yakumbuyoko kunena kuti tikamakhala ndi nthawi yakukumana kuti tifuna kulemekeza Mulungu timanena kuti nthawi ndi yamkumano mkambirano onena kuti tizikambirana osaziwa zonena kuti ulemero wa Mulungu sitimachita kukambira naye.
Now when we come back to the book of 1 Peter chapter 1, we are near to close the time of worship for today.
Nde tikabwerera kubuku lomwe tikulang'ana la 1 Petro 1 iyo apaso tili kufupi kusuka ku mapeto.
He says, let it be revealed, which means it was first hidden, and when it pleased God, it takes God to unveil the veiled one.
Nde akuti chokonzekera kukavumbulusidwa kutanthauza kuti poyamba chinthu chinachita kusungidwa, ndipo tsopano kuti chivumbulusidwe zikuita kutengera Mulungu kuvundukula chotchingacho.
This gospel that we are preaching, it's a veiled gospel, but unveiled to those God purposed it, and it is happened by when it pleased him.
Uthenga umene tikulalikira ndi uthenga umene ndi wobisika komanso uthenga umene ndi uthenga ovumbulutsika kwa iwo amene Mulungu adati wafuna wavumbulusira ndipo izi zimachitika ngati kwamkomera Mulungu kutero.
If you are one of them, thank God. And the last piece of the sentence on verse number 5, he says, in the last time.
No, suyo maliza kweni kweni mu ndimeke ya 5 ya kuti nthawi yosiliza.
Which means our God is the God of time. He knows the times and seasons. He knows our coming into this world and our living from this world. He knows when the gospel will be revealed to the one and brought to himself.
What
we should bear in mind and encourage each other is that no one can decide or make a decision to come to the Lord if he has not promised that God will reveal Christ to him.
Ichitu chizivike ndi kukhazikika mmaganizo mwathu ndi kuchitira kugoniza ichi kunena kuti palibe munthu amene akhoza kusankha kubwera kwa Mulungu ngati simungamukomere Mulungu mwini kudzivumbulusa kwa munthuyo.
It is only when it pleased God.
Koma ndikukhapo pamene chamkondweresa Mulungu.
last thing is that the gospel is revealed to one only the exact the time the Lord
purposes.
If we are preaching this gospel and the people are not accepting it, don't worry. Don't wonder yourself. Wait upon the Lord, because it is the high time. It is the time of the Lord that He decides to reveal Himself to the one whom He wishes. It is the time of the Lord that makes one to see Christ of the scriptures. So as we are concluding, we are kept by the power of God. Through faith unto salvation. Let it be revealed in the last time. Christ is revealed only to those He purpose upon the exact time.
Yesu Kristu do amavumuruka kwa anthu okhawo amene Mulungu adati anawakonzeratu kutero komanso munthawi yoyikika.
And it is revealed when we are preaching the Christ of the scriptures singularly and oneness without compromising.
Ndiponso do amavumbulutsidwa pamene tilalikira uthenga wabwino weniweni umene ndi malemba, uthenga okhawo osachoserapo kapena kuonjezerapo.
The title of the message of today is Kept by the Power of God. Let us look to God in prayer. Heavenly Father, we thank you at this time. Thank you for making it possible that we meet in the cross today. Praise your name. Help us understand your word, because we understand in our own, we can never manage to understand the things of you, Almighty God. But when it pleased you to reveal yourself unto us, is when we see the beauty and preach Christ of the scriptures. It is in the name of Jesus that we pray and worship and praise. Amen.